niko bolder na run. Bongo juu wakali and I'm getting older na than. Niko high kama nimevuta mboga ya man. So get ready, nimeshaweka order ya gun. Sijulikani basata, nafanyi masaka. Niko chimbo machaka, mwili mzima machata. Washata, giza nikitanda huje mashaka. Siwajui na sina haja kipi mnataka. Ukonga ndo nyumbani siki gogo. Skonga nilumiza ndonga siki dogo. Usiache shule muziki haulipi dogo. Kuwa haba kunetaji miaka wiki ndogo. Tena nakuja kama basha kama mende. Sio kila mamba ni mamba wengine kenge. Watoto wapo kwenye mic wa pepere mende. Ache yende mbele kwa mbele kanyaga twende. Squeeze mpaka viongozi wa dini wanaongopa wanachana. Ila wakiniona mimi wanaondoka wanaogopa. Hali tete pochi metoboka. Sina mkwanja na bado watoto na shoboka. Heyo naruka tikitaka mademo ananitaka brother kaka. Stereo singa singa ni msela. Siwezi kwenda jela unanipasa. Now, sema now, sema now. Heyo naruka tikitaka mademo ananitaka brother kaka. Nikishika mic ni disaster. Master, sijui unanipata. Singa singa yobwana wika vema nikimis kemikali. Sikuizi utaki tena kiki za kuilisi serikali. Singa singa Diego Maradona mechi kali. Geti kali na maliza hapa hapa guesti mbali. Sisikizi ngoma zenu hamna swaga hamna flona. Niwambea kama demo hamna kaba hamna ko. Nimevunja nazi sina wema nimekula mavi. Kijiwa kikaliki tena nimekula jambi. Wanga wanabana mpaka noma no kevidi. Na narusha mangoma no chemistry. Na rostam hawawezi ni this mimi wanaogopa kufa baba roho. Hey, yo naruka tikitaka mademo ananitaka brother kaka. Stereo singa singa ni msela. Siwezi kwenda jela unanipata. Sema now, sema now, sema now. Hey, yo naruka tikitaka mademo ananitaka brother kaka. Na nikishika mic ni disaster. Master, sijui unanipata. Singa singa